muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Kuri internet muradukurikira uko iki kiganiro kirimo gitambuka kuri www.radioyacu.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri 2019, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, imam mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar cy'abasunit, bashyize umukono ku itangazo ryabaye igitangaza mu mateka y'amadini no mu mateka y'abantu muri rusange. Iryo tangazo rishimangira rero ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico. Bari Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hagati aho ngo abasunite ni ryo shami rya mbere rifite abayoboke benshi mu idini ry'abayisilamu, naho Al-Azhar iri Kairo mu Misiri, ni ikigo kirimo umusigiti wubatswe muri 1970 na kaminuza izwi cyane, imwe muzimaze igihe kirekire ku isi ku isi mu bayisilamu. Ni ikitegererezo iyi kaminuza, ni imwe rero imaze igihe kirekire cyane. Nyuma y'itangazo rya Abu Dhabi mu kwezi kwa 12 mu 2020, Loni yagize itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe, Journée internationale de la fraternité humaine mu Gifaransa. Icya kabiri hagiyeho komite mpuzamahanga yo kubungabunga no gutanga ku isi hose kwigisha ubutumwa bukubiye muri iri tangazo rya Abu Dhabi. Iyi komite igizwe n'abahanga batandukanye, abayobozi bo mu madini atandukanye n'impirimbazi zinyuranye, bose hamwe ni 11, barimo abategarugori babiri b'ibyamamare, Madame Lema Gbowee wo muri Liberia, yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011, na Madame Irina Bokova wo muri Bulgaria, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye kuva mu 1996 kugera mu 1997, arongera aba umuyobozi mukuru wa UNESCO kuva mu 2009 kugera mu 2017. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe siyansi, umuco n'ubumenyi. Itangazo rya Papa Francisco na Imam mukuru Ahmad Al-Tayeb rivuga iki? Uyu mugambi batangije mu 2019 ugeze he? Twabatumiriye Sheikh Musa Sindayigaya, ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye mu Rwanda, nako mu muryango w'abayisilamu mbabarire mu Rwanda. Sheikh Musa Sindayigaya ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, n'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima mu Rwanda. Yigeze kuba kandi umuyobozi ushinzwe ibwirizwa butumwa ku rwego rw'igihugu mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Yigeze no kuba mufti wungirije w'u Rwanda, yanabaye imam w'umujyi wa Kigali. twashatse kandi n'abayobozi batandukanye ba Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ariko bo batuburiye umwanya kubera izindi gahunda nyinshi bafite. Turaganira rero na Sheikh Musa Sindayigaya. Nyakubahwa Sheikh Sindayigaya, urahura neza urakomeye?
Yego, muraho neza, turaho kandi natwe tumeze neza.
Umwaka mushya muhire.
Twese twese n'abakunzi ba Voice of America bose tubifurije umwaka mushya muhire.
Wumvise ndimo nshaka kuguhamagara ngo ngushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye, niko nabanje kuvuga. Ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uduhaye rwose kugira ngo tuganire, abandi ntabwo twashoboye kubabona ariko ntacyo buriya nabo tuzabashaka ikindi gihe. Nuko mu magambo make rero, iri tangazo ry'abanyakubahwa Imam Mukuru Ahmad Al-Tayeb na nyir'ubutungane Papa Francisco, ubundi mu magambo make rikubiyemo iki?
Mu magambo make itangazo rinini, ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini. Rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi, ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo. Rikaba ari itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubundi yitwa amasezerano ya Abu Dhabi cyangwa se akitwa amasezerano agamije ubuvandimwe bw'abantu bose. Ubundi akitwa Abu Dhabi Agreement cyangwa se Abu Dhabi Declaration. Ubwo ndebye ni nk'inyito zitandukanye, ariko icyo zigamije ni amasezerano yashyizweho umukono n'aba bayobozi mu rwego rw'imyemerere. Akaba rero arimo ingingo zitandukanye, ariko icyo zihuriyeho ni uguhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane, mu bwuzuzanye hagati yabo, hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye, kuko abantu babemera bitandukanye, ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yo kuba bose ari abantu bakomoka hamwe.
Ariko rero banavugamo ko bagamije gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera, kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi no kurwanya iterabwoba. Amadini mwarwanya iterabwoba gute?
Uburyo amadini yarwanya iterabwoba ni uko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini, iryitirirwa imyemerere. Iyo mvuze kwitirirwa, ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere, ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka, babashe kubona inkunga, babashe kubona ababafasha, kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bibashishoza cyane. Babwirwa yuko ari imyemerere, ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane. Idini rero mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba, ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite. Wende natanga nk'ingero, turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya Isilamu mu gushinga imitwe. Mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo, ahubwo iba iharanira inyungu za politike, iz'ubukungu, ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe ryera. Iyo izo ngero zirahari, imitwe igiye itandukanye nka za Al-Qaida, ISIS n'indi mitwe itandukanye. Nanone no mu rwego rw'andi madini, iyo turebye urugero nk'idini y'ubukristo, nayo hari aho yakoreshejwe, ntabwo ari kuri Islamu gusa. Urugero dufashe hano mu gihugu cya Uganda, nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army uriya washinzwe na Joseph Kony, nk'uko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira Imana, ingabo akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya Uganda iyobowe n'amategeko icumi ya Bibiliya. Urumva yuko abeshya ko arwanira idini, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ibyo akora ntabwo bishyigikiwe n'idini n'imyemerere yari yose, kuko barica bagafata abagore ku ngufu bakica rubozo, kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko 10 ya Bibiliya abeshya arwanira ari kizira. Ubwo rero najya ngaragaza yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke, agira ngo abone inyungu, abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo, ariko birangira n'ubundi ari inyungu ze akorera ariko yarabeshya abantu.
Chuti zacu rero mbibutse yuko muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku masezerano ya Abu Dhabi yashyizweho umukono na imam mukuru w'ikigo gikomeye cya Al-Azhar Kikayiro, ni ikigo cy'abasunit Sheikh Ahmad Al-Tayeb n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco mu kwezi kwa kabiri 2019. Umutumirwa rero ni Sheikh Musa Sindayigaya wo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ariko rero hagati aho ngaho Sheikh Sindayigaya, nubwo Papa Francisco yashyize umukono kuri ariya masezerano na Sheikh Ahmad Al-Tayeb umuyobozi mbese wa Al-Azhar, niwo mbese abasuniti nk'uko twabivuze nibo benshi, nibo bagize ishami ryiganjemo abayisilamu benshi muri Islamu nyine. Ariko rero mu kwezi kwa gatatu 2021, Papa Francisco nabwo yagiye gusura Ayatollah mukuru Ali Sistani w'icyitegererezo mu bayisilamu b'abashiite. Yamusuye iwe mu mujyi wa Najaf muri Iraq. Abashiite n'abasunite mbese mu magambo makeya, haraho mutandukaniye?
Ego murakoze, ni ikibazo cyiza. Aho bitandukaniye nuko buriya hari uburyo bwo gusobanura inyandiko. Nta kindi gitabo gihari abayisilamu bitwa abayisilamu bose bagenderaho ni gitabo kimwe, ariko uburyo bwo gusobanura inyandiko ntagatifu hari aho abasuni n'abashiite batandukanira. Nanone uburyo bwo gusobanura imvugo n'ibikorwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha,
amen.
Ubwo rero usanga ari cyo twakwita interpretation cyangwa se uburyo bwo gusobanura, ariko ibisomwa biba ari bimwe, ariko hakagira ibisobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'injyana umuntu abijyanamo. Wenda nk'urugero natanga, urugero mu itandukaniro rikomeye cyane, intumwa y'Imana imaze gutabaruka, imaze gupfa, hayoboye abayobozi bayoboye abayisilamu atari mu rwego rwo kuba ari intumwa z'Imana, ahubwo ari mu rwego rwo kuba ari abantu b'abayobozi nyine bagomba kuyobora iyo abayisilamu iyo mbaga yose yari hari. Ubwo rero hayoboye uwitwa Abubakari, akurikirwa n'uwitwa Omar, hanyuma n'uwitwa Uthman, haza uwa kane bita Ali, akaba ari namwe se wabo w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha bivugwa ko ari uwo mu muryango we, ndetse akaba yaranashingiwe umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, bivuga ngo abana b'uwo Ali ni abuzukuru b'intumwa y'Imana. Ubwo rero mu bashiite rero bavuga yuko abayobozi bayoboye isilamu batari abo mu muryango w'intumwa y'Imana, bo bavuga yuko bagombaga kuyobora ari umuntu uturuka mu muryango w'intumwa y'Imana. Abasunite rero bo bakavuga ko igihe abayisilamu bari bariho bemeranyije ku muntu wabayobora bakamushyigikira, ibyo ngibyo ari ubuyobozi bwemewe kandi bwemewe bwayoboye abantu mu buryo bwiza. Abashiya bakavuga yuko rero bari kuyobora ari abo mu muryango w'intumwa y'Imana uhereye kuri uwo Ali ndetse n'abahungu be, yari afite uwitwa Hassan na Hussein n'abandi babatekeho. Ariko mu by'ukuri ubona yuko ntabwo ibyo ngibyo bifite aho bishingiye cyangwa se bifite icyo ikibyanditse kibisobanura kibitomoye, kuko iyo kiza kuba gihari byarahanduwe, koko n'intumwa y'Imana ntabwo abo bayisilamu bari kumwe n'intumwa y'Imana bari kubirengaho, bivuga ngo ubuyobozi bujyaho hatarebwe isano n'igisamira, ahubwo harebwe uw'abantu bemeranyije babonyemo kuba yabayobora muri icyo gihe mu bayisilamu b'abasunite, niko babifata. Ikindi nanone cyane cyane bishingiye kuri ibyo ngibyo abavugaga b'abayisilamu b'abashiite bakaba bagendera cyane bavuga ko bakurikira abo ngabo bakomoka ku ntumwa y'Imana gusa ari bita Ahlul Bayt, ariko icyo ngicyo mu dini ya Islam kikaba kidafite ishingiro, ndetse kikaba ari ikintu n'abayisilamu bandi dukunda abantu mu muryango w'intumwa y'Imana turanabubaha turabasabira, ariko ntabwo biri muri urwo rwego kuvuga yuko abari kuyobora ari bo bonyine, ahubwo byagendeye ku cyo abayisilamu bashimye bariho muri icyo gihe, kandi bari abantu babanye n'intumwa y'Imana bayubahaga, ntabwo hari kuba hariho ikintu intumwa y'Imana yasize iharuye ngo bakirengeho.
ijwi rya Amerika. Sheikh Musa rero sindayigaya nk'uko ubizi iki kiganiro ntabwo ari cyawe nanjye twenyine ahubwo ni cy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ubu rero bakaba batangiye gutegereza ari benshi. Uwa mbere dufite ni Uwimana Jean de Dieu, wa kabiri ni Kiteretse Eli. Eli, ube wihanganye hanyuma duhe ijambo Uwimana Jean de Dieu. Jean de Dieu, uraho neza? Jean de Dieu, Uwimana ugiye hehe? Kandi ndumva ari ku murongo. Noneho twihamagarire Kiteretse Eli, ubwo Uwimana nahuguka nawe araza. Kiteretse? Kiteretse? Nawe ntabwo ari kwitaba kandi bari ku murongo. Birumvikana ko bari mu murongo ariko sinzi icyabaye. Nuko tube twikomereje inshuti zacu murumva radio ijwi rya Amerika. Karame, urinde ko Uwimana nakubuze, Kiteretse nakubuze, noneho uvuze urinde. Halo, yewe ndumva bahuze rwose, reka tubihorere ibibereye mu byabo. Nabibutsaga ko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira na Sheikh Sindayigaya Musa, umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Nuko niko se Sheikh, ubwo rero nyine mu magambo makeya twavuze ririya tangazo ry'amasezerano ya Abu Dhabi ikiyakubiyemo. Mu Rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki? Aya masezerano muyakoraho iki? Sheikh Sindayigaya, alo,
ko gushimangira ibisanzwe
ntabwo twakumvaga
n'ubwuzuzanye n'ubwubahane hagati y'amadini bisanzweho, nubwo hari ibice bimwe na bimwe wenda bigaragara ko baba bari mu makimbirane no kutubahana ndetse no bamwe kwibasira abandi, ariko muri rusange mu gice kinini cyo ku isi ubwubahane ubwuzuzanye mu madini burasanzwe. Ntabwo navuga ariko rero mu Rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo, kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira, ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara n'uko abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abakristo, reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye Sheikh Ahmad Tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri yatangazo, ndetse na n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe ya nubwo ari umunyagatolika ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye Kiliziya Gatolika ariko n'injyana ya rusange ku bandi bakristo ku mibanire myiza. Ubwo rero mu Rwanda icyo umbajije uti muhagaze ehe muri iryo tangazo, twebwe mu Rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye, hari ubwubahane mu ngero zifatika. Ingero natanga urugero, dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'2003 washinzwe ubanza kwitwa RCLS. RCLS ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida. Byatangiye umwaka w'2003, urumva mu myaka 16 mbere y'uko ririya tangazo ribaho. Ariko nanone uwo muryango waje guhinduka REACH, mu magambo ahinnye ni Rwanda Interfaith Council on Health. Rwanda Interfaith Council on Health isobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima. Ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa, ariko biza gusanga twareba no ku zindi ndwara tukabungabunga ubuzima muri rusange ritari kuri sida gusa. Niyo mpamvu ryahinduye izina.
Ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga.
Ngo
ubu ngubu uri mu nama uri mu bagize inama y'ubutegetsi y'urwo rugaga.
Yego, ubwo nari ngiye kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga iruteye. Umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa Kardinali Antoine Kambanda,
Archbishop wa Kigali.
Murabizi niwe Archbishop wa Kigali. Ubwo hanyuma akaba ariwe uyoboye urugaga, niwe muyobozi mukuru. Hanyuma yungirijwe na nyakubahwa Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim. Ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi, umuyobozi wungirije abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye bose bari muri urwo rugaga, nanjye nkaba ndi mu nama y'ubutegetsi, harimo n'abapasiteri n'abapadiri batandukanye. Ubwo rero ibyo dufatanya mu byo duhuriyemo mu nyungu rusange z'abaturage, abayoboke bacu, tubagezaho ibirebana n'ubuzima, ibirebana no kwirinda indwara mu gihe nk'iki gihe cya COVID-19, habaho ubufatanye hagati y'amadini mu buryo butandukanye kandi bufatika. Ibwo ni urwego ruhari. Dufite urundi rwego rwitwa Rwanda Interreligious Council, narwo ni urwego rw'abanyamadini nanone n'ihuriro ry'abanyamadini mu Rwanda, riyobowe na nyakubahwa Archbishop Dr. Laurent Mbanda, akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, akaba yungirijwe nanone na nyakubahwa Mufti w'u Rwanda. Hanyuma tunagira noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini, aho ngaho byari mu rwego rw'amadini. None iki cya gatatu cyitwa Rwanda Religious Leaders Forum, iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini, abayoboye mbere n'abakiyoboye, aho bahurira bakajya inama bakabakungurana ibitekerezo. Ibi byose rero bikaba bigaragaza yuko duhurije hamwe tuganira, tugamije kubanisha abayoboke bacu, kubaka ubwuzuzanye, kubaka ubwubahane, kubaka yuko tunyuranye mu myemerere, ariko hari ibyo duhuriyeho. Duhuriye ku Bunyarwanda, duhuriye kuba turi abantu, tugomba kwimakaza imibanire myiza yo koroherana, kubana mu mahoro no kuzuzanya. Hanyuma imyemerere idutandukanyije, buri wese akagumana iye, ariko ibiduhuje binini, Ubunyarwanda, ubumuntu, tukabihuriraho kandi tukabyubaha. Ubwo ni ukuvuga ko rero twebwe dusanzwe muri iyo njyana, n'ubundi icyo bari abayobozi bakuru bahamagariraga abantu, twebwe tubisanzwe muri iyo njyana n'ubundi, kandi turi mu murongo mwiza.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho kuri telefone dufite Nindabira Ferdinand na Kanamugire Mathieu. Duhere kuri Nindabira, Kanamugire ube wihanganye. Ferdinand, urahura komeye. Uherereye he Ferdinand?
Ndi mu ntara ya Turukana.
Turukana ni muri Kenya?
Muri Kenya.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kiyaka na wesi sonu kukuru pa kakasisi na uwe mkuru wa Islamu wa sira ni maano tu ema sirano.
Yego.
Hanyuma kugeru uwe ni mwona kawonu mwengu na atantu uwe ni dhalu mwepa kundi mwona idini. Uwe kwaiki wa jatuti. Kwa mwazo ni giri maa na katurisi wa jamadeo sinirani wa kundi usariwa idini mwe.
Urakoze cyane. Noneho duhamagare Kanamugire Mathieu. Kanamugire we?
Ego.
Uraho neza?
Ndabumva.
Urakomeye?
Ego. Nakomeye.
Na uherereye he?
Yemerereye i Kigali.
Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Bo, ngiye tubona nifite hari inkuru nayo nasomye yerekana ngo uburyo Isilamu iri kwishaka ngo uburyo ngo na Isilamu na Gatolika bashaka kwiyunga bagahuza ubumwe. Noneho nibyo nagezeho ikibazo, ndavuga se amadini abiri Isilamu ariko bataruhuka umunsi umwe, ubwo bumwe bwa bugendeye kuki? Cyane ko hari ibyo twagiye twumva by'amadini bivuga ko bagiye kuzashyiraho umunsi umwe, Gatulika ashyiraho umunsi umwe ariho turuhuka ku cyumweru. Ngiye nagezeho ikibazo, ubwo bumwe bwa bugendeye iki? Cyane ko bataruhutse umunsi umwe n'imyemerere yabo idahuye, ubwo nicyo kibazo nari nagize.
Yego, reka shehe sindayiga yakwisubirize. Shehe, ijambo ni ryawe.
Arakoze Kanamugire. Kanamugire arakoze. Ati se abantu bagumye gute kandi ntibasenga kimwe, ntibemera kimwe? Ati hari n'ibyo numvise ngo abantu bashaka kugira idini imwe yose ku isi. Icyo rero nagira ngo mubwire Kanamugire n'abandi bakunzi b'iki kiganiro yuko mu by'ukuri hari ibintu byo kwitiranya abantu guhura bakaganira kubibahuza, bakabyitiranya n'uko bagiye guhuza idini ikaba imwe. Icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bazagira idini imwe ku isi, ngo bajye basenga umunsi umwe ku isi, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Sinacyo kigamijwe iyo tuvuze ngo umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yahuye na shehe imamu mukuru wa Azhar baganiriye, cyangwa mufti w'u Rwanda yahuye na musenyeri runaka cyangwa padiri cyangwa pasiteri runaka, ntabwo haba hagamijwe yuko bagiye gukora idini w'Isilamu yinjire mu Bukristo na musenyeri abe shehe na shehe abe musenyeri. aho mukigamijwe buri wese agumana imyemerere ye ariko hakareye bwa urugero wenda kana mugire ari mu Rwanda arabyumva urugero hateye icyorezo cya COVID-19 Ministeri y'ubuzima bitewe n'uko bifite amakuru kigo cya RBC bagahamagara ba mufti na ba shehe na ba pasteri na ba padiri na ba musenyeri bati dore indwara uko yandura bayirinda gutya maze ku cyumweru mwebwe abakristo mwateranye kuwa gatandatu namwe abadiventi mwateranye namwe kuwa gatanu abasilamu nimuterana muzatanga ubutumwa mu rusengero mu musigiti bubwira abantu kwirinda icyorezo gutya na gutya mubasobanurire ibyo rero nibyo bigamijwe ntabwo hagamijwe yuko hazahuzwa imyemerere cyangwa hahuzwa idini ahubwo ubumwe bugamijwe n'ubworoherane n'ubwuzuzanye n'ubwubahane ni ukuvuga ngo kana mugiye niba ari umukristo mwubahe nk'umukristo nanjye nyubahe nk'umuyisilamu ibyo duhuriyeho nk'abanyarwanda tubisangire nk'ubumuntu tubane neza ariko twubaha nubaha imyemerere ye nawe yubaha iyanjye niba tugiye no kuganira ku myemerere nabyo biremewe tubigandire neza mu bahane yanyere kukuntu nanjye yamfasha nkayoboka cyangwa nanjye namufasha akayoboka ariko mu buryo bwiza burimo kubahana burimo kumwemera nk'umuntu dufite ibyo duhuriyeho icyo nicyo kiganijwe rero muvandimwe kana mugire n'abandi ntabihuje no kuvuga ngo ni uguhuza abantu bajye basenga kimwe hoya ahubwo nimujya gusenga ku munsi wanyu mwubahe n'abandi basenga ku wundi munsi niba hari n'icyo mudahuza mu myemerere buri wese yubahe mugenzi we ku byo mudahuriyeho hanyuma ikindi murebe ibintu rusange muhuriyeho busangiye ibyo buri wese abyubahire mugenzi we kandi urugero kuba twaba duturanye uri umukristo ngende umuyisilamu urugero tubane neza n'urwara ngo usure nk'umuntu nk'umuturanyi nirengagije idini urimo umubyeyi naryara tuguhembe nange muduhembe urwaye tumusure ugize ibyago tumutabare ugize birori twifatanye nawe tutaniranyije n'amategeko ndetse n'imyemerere yacu ubwo rero icyo nicyo kiba kigamijwe kubaka ubwubahane ndetse mu yandi magambo ni ukubaka abayoboke b'amadini atandukanye badahanganye baticana batashyamiranye ahubwo bakubahana buri wese akubaha mugenzi we
hanyuma rero Shesi Ndayigaya hari uyu Ferdinand Nindabira uriturukana muri Kenya yavuze ati nyuma y'ayo masezerano ko ntacyo tubona nta kintu twabonye cyahindutse
yego arakoze Ferdinand nina mukurikiye icyo nagira ngo mvuge ni uko nyuma y'uko iyi nama cyangwa se aya masezerano ya Abu Dhabi abayeho hari ibintu byinshi byagombaga gukorwa kuko nagira ngo nanibutse yuko mu ngingo z'ayo masezerano hashyizweho komite mpuzamahanga ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya ziriya ngingo zikubiye muri aya masezerano
nayikomojeho
hari ibyo bahamagarira za leta hari ibyo bahamagarira abayoboke b'amadini atandukanye ariko ugiye kureba neza mu rwego rw'ibihe twahise tujyamo iyo komite yarahuye nka rimwe baraganira bashyira imirongo y'ibyo bagiye gukora byayo muri 2019 murabizi muri 2020 mu bintu byagombaga gukorwa harimo yuko iriya myanzuro izajyanwa mu nama n'ibiganiro mpuzamahanga ibiganiro bikorwa ku rwego rw'akarere ibikorwa ku rwego rwa buri gihugu ku rwego rwa buri mugabane ndetse harimo imishinga miremire yo gushyira zimwe mu ngingo cyangwa se izo ndangagaciro kuzishyira muri za karikiramu cyangwa se integanyanyigisho mu mashuri atandukanye mu byiciro bitandukanye urumva harimo imirimo myinshi igamije kubaka izo ndangagaciro mu bantu ariko bikazagerwaho binyuze mu bintu byinshi bitandukanye ibyo bintu rero twahise duhura n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe abo bayobozi n'iyo komite yashyizweho bakisuganya kugira ngo hagire ibitangira gukorwa mu buryo bunini ngo hahita haza icyorezo cya COVID murabizi ingendo zari zarahagaze nta nama zabaga mpuzamahanga n'ubu ntabwo zirashoboka neza yabaye inama zo ku rwego rwa buri gihugu n'akarere nanone nazo ntizirashoboka neza ibyo rero byakomye mu nkokora iyo gahunda ariko nk'uko hari n'ibindi byagiye bisubikwa ariko bitegereje kuba byasubukurwa igihe cyose byashoboka icyo nacyo kiri muri ibyo ngibyo biri ku murongo w'ibigomba gukorwa ariko bitegereje yuko igihe cyagenda neza ariko hagati aho ku rwego rwa buri gihugu hari ibyagiye bikorwa bitoya mu rwego rw'igihugu cyacu hari inama ishinzwe kubungabunga kwimakaza umuco w'amahoro mu bayoboke b'amadini iyo nama yabereye hano mu Rwanda yitabiriwe n'amadini atandukanye tuganira kuri iriya tangazo hari inama yindi yabereye mu gihugu cy'Ubudage na nyakwa mufti w'u Rwanda Sheikh Imana Salim n'abandi bayobozi b'amadini hano mu Rwanda nabo barayitabiriye hari inama zitandukanye zigenda ziba ndetse muri ayo mahuriro yo ku rwego rwa buri gihugu tugenda tubiganiramo tuganira ku buryo ibi bintu bigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga ariko nibutsa ko mu by'ukuri ku ruhande rwacu hano mu Rwanda ntago twaba ari bwo tugiye gutangira ahubwo ni umurongo w'igihugu cyacu aho giharanira yuko abaturage bose babana neza kandi itegeko nshinga ry'u Rwanda nagira ngo nibutse ko riha uburenganzira umuntu bwo gusenga uko ashaka kandi rikaba ribuza ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku myemerere cyangwa se kwibasira umuntu ushingiye ku myemerere ye iyo miyoborere yacu nayo iradufasha no kutuyobora nubwo no mu madini ariko tubigenera kandi ko tugomba kubahana no kubana neza.
Iyo komite sha umaze kuvugana yikomojeho mvuga abategarugori gusa amazina yabo bayirimo babiri ariko nyine igizwe n'abantu 11 ifite icyicaro Abu Dhabi hanyuma na president cyangwa se umuyobozi wa kaminuza Al-Azhar ntabwo ari uyobora ikigo ahubwo no umuyobozi wa kaminuza iyo komite ayirimo. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero ku masezerano yimakaza ubuvandimwe mu bantu kwisi hose mu myemerere mu mico yabo mu butandukane bwabo bakubahana bakubaha bakubaka amahoro ubutabera bakarwanya iterabwoba mbese ntihagire uwitwaza idini ngo ahohotere undi. Nibyo rero turi kuganiraho ni itangazo n'amasezerano ya Abu Dhabi nyine yo mu kwa kabiri 2019 yi Abu Dhabi yashyizwe umukono na Imam mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar cy'Abasunite nyine kiri Cairo na Papa Francisco w'Abakatolika bose. Ubwo rero tuganira ni Sheikh Musa Sindayigaya umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Bambwiye ko kuri telefone dufite Ngoboka Jean-Claude na Kimonge Abdul. Duhere kuri Ngoboka. Ngoboka we
Karame kame.
Urahura komeye umwaka mwiza.
Umwaka mushya muhire kuri twese nawe.
Nuko uherereye hehese?
Ubu tuvugana muravugana na Ngoboka Jean Claude merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda ni mu kagari ka Cyerwa mu mudugudu wa Rwema ya mbere nk'abasanzwe n'ubundi by'umwihariko ndi umukunzi w'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Ye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Cyane igitekerezo ndagifite by'umwihariko ariko n'ikibazo muri rusange reka mbanze mbashimire kuri iyi tariki n'ubundi n'uku kwezi n'uyu mwaka 2019 amasezerano yabashije gusinywa none tukaba turi muri uyu mwaka ariko iyi tariki ikaba nanone ikibutswa kugira ngo hirya no hino hari abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga bayi tariki bayizi ko bakaba barayibagiwe kuko yaba ibibutsa ko aya masezerano yasinywe hagati ya Kiliziya Gatulika.
Gusha ku ngingo se Jean Claude we gusha ku ngingo.
Ngo nukuvana n'ubundi ngo ndi bugwisheho hagati y'amadini yombi ku Kiliziya Gatulika n'idini rya Abisilamu hano natwe mu midugudu cyangwa se mu tugari ayo madini agiye ahari ya Gatulika n'Abisilamu ariko iyo ureze bitewe n'uko twaje guhura n'ibibazo bya Covid koko nk'uko babivuze haruguru ugasanga amadini kongera guterana ari ibintu byagiye bihagarara nibibashe gukomeza ariko hagati ku mwuka mwiza rwose ku idini rya Isilamu na Gatulika hano hasi nk'abaturage tuye mu midugudu tubona nta kibazo kibamo hagati y'abantu bagana iryo dini rya Isilamu cyangwa abanyagatulika kuko akenshi iyo babona ko basenga ku wa gatanu akenshi baribo ubwo bajya mu rusengero rwabo ariko
musigiti
kajyayo ku cyumweru ariko ugasanga n'ubundi nta kintu cyitwa nk'amakimbirane bafitanye cyangwa se n'ibibazo babateye hagati nk'uko tubyibuha hari igihe dukunda gukurikirana nk'ibitangazamakuru tukumva ku ndi madini yo hanze yashyamiranye.
Nuko nuko noneho hari ikibazo gusha ku kibazo noneho ikibazo wari ufite kubera ko nacyo wavuze ko gifite
ingingo rero ngwishaho banje gushimira abo batumirwa ndetse n'abashimira ko babashiye kuzirikana itariki kugira ngo tuganire muri rusange natwe nk'abanyamadini kandi tunabizeza ko ubufatanye bugikomeje n'iyo Covid yarangira izarangira byaba ari na byiza tukongera tugasubiramo tugatera navuga twateneraga muri izo sengero tuzakomeza kugirana ubufatanye bwiza
Ngoboka
y'Abisilamu.
Ngoboka urakoze cyane igitekerezo cyawe.
Urakoze cyane, turabakurikiye gatanu kuri gatanu.
Ye, urakoze rwose, ngaho umugoroba mwiza.
Nawe umugoroba mwiza, usubize.
Ye, ndagushimiye. Noneho duhamagare Kimonge, Kimonge Abdul. Abdul. Uraho neza?
Mahoro, mahoro.
Uri hehe?
Mere mu gitagara cya Ngozi, hafi y'isoko.
Ntuvugire mu isoko ariko kugira ngo dushobore kumvikana. Umwanya ni uwawe. Abdul, kutavuga se? Vuga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe. Radio Ijwi rya Amerika. Ye, urakoze. Yego, urakoze cyane, tuzaguhamagara ikindi gihe. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira rero na Sheikh Sindayigaya wo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kuri aya masezerano y'i Abu Dhabi. Ariko se nyakubahwa Sindayigaya, iyi komite twavuze ubundi n'indu yishyiraho. Yego, iteganijwe mu masezerano ariko n'indu yishyiraho.
Iyo komite ishyirwaho yatekerejwe, urabona nubwo yasinywe amasezerano yasinywe n'abantu babiri ariko ugiye kureba buriya ni ibihugu by'abayisilamu byose ni nk'aho birimo kubera ko shehe uriya Imam Al-Azhar ni ukuvuga yuko ntabwo yaje yihagarariye wenyine cyangwa ahagarariye igihugu cya Misiri yaturutsemo, ahubwo hashatswe urwego rwaba rumeze nk'aho rwemewe ku rwego rw'abayisilamu bihugu by'abayisilamu, basanga urwego rwa ya kaminuza ya Zahar igira umuyobozi ukomeye, ni umushehe ukomeye mu rwego rw'idini, mu rwego rw'imyemerere. Noneho ni nk'aho yawe yagiye avugira ibindi bigo n'ibindi bihugu by'abayisilamu. Icya kabiri nanone, nubwo Papa ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatulika, nagira ngo nanunganire umuvandimwe Ngoboka Jean Claude uri Ngoma mu Burasirazuba bw'u Rwanda, nubwo ari umushumba wa Kiliziya Gatulika wasinye washyizeho umukono, ariko ntabwo twavuga yuko ari amasezerano gusa, agamije kubanisha n'ubwuzuzanye n'ubwubahane no koroherana hagati y'abakristo mu rwego rwa Gatulika gusa, ahubwo twabifata yuko ari ukubanisha abantu batandukanye mu myemerere. Kuko itangazo rivuga ngo twembe abantu twembe Imana, bivuga ngo amadini yose ariho ku isi avuga ngo twemera Imana, nubwo hari aho atandukanye ariko hari ikintu bahuriyeho cyo kuvuga Imana, kuvuga ko Imana iriho, kuko hari abantu batanemera ko Imana iriho. Iyo ni indangagaciro bahuriyeho, rero bivuga ngo bafite ikintu bahuriraho, nubwo mu birebana n'ibisobanuro byimbitse hari aho batandukaniye, iyo Mana ni iyihe, bayemera bate, ariko muri rusange harimo ikintu bahuriyeho cyo kuvuga ngo tuvuga ko Imana iriho. Ubwo rero nagira ngo mvuge ko atari icy'abakristo b'abanyagatulika gusa, ariko ahubwo twavuga ko ni abakristo n'abayisilamu cyangwa se abantu bafite imyemerere itandukanye hano mu isi dutuyemo. Hanyuma rero kuki warubajije iyo komite ishyirwaho nande, kiriya gihugu cya Abu Dhabi cyakiriye ariya masezerano, wavuga yuko aricyo cyanyira ariya masezerano igiye kurera neza, kuko nicyo cyatumiye iriya nama, murabyibuka yuko byasinywe umushumba wa Kiliziya Gatulika Papa Francis yagiriye urugendo hariya ya Abu Dhabi rw'iminsi ine y'akazi hafi itanu. Ubwo rero bikavuga yuko yahuye n'ibyiciro bitandukanye n'abayobozi batandukanye, yakiriwe n'umukuru w'ikiriya gihugu n'abayobozi batandukanye, hanyuma biza gusozwa n'ariya masezerano nyamukuru y'urugendo ariwo musaruro nyamukuru. Ubwo rero bivuga ngo ni ibikorwa byateguwe mu gihe kirekire. Murabizi yabonanye n'abantu bafite imyemerere itandukanye, yahuye n'abakristo babahayako, murabizi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aba abantu benshi mu migabane itandukanye baba baragiye gukora akazi gatandukanye, bafite mu madini atandukanye, yahuye nabo bajya mu rusengero barabigisha mu myemerere yabo. Bivuga yuko ni ikimenyetso kigaragaza ubwisanzure n'umukwenda kuriya, ariko muri rusange abayishyiraho urebye harimo abasinye ubwabo aribo Papa ndetse na Imam Al-Azhar, hanyuma hakaza nanone Leta ya Abu Dhabi ndetse buriya byanagiye n'inama n'ibihugu by'abayisilamu bindi bikomeye. Ubwo rero iriya komite igamije gukurikirana ikigwa mu bikorwa by'iriya myanzuro, kuko bariya n'abayobozi bakuru ntabwo babona umwanya wo gukurikirana ikintu ku kindi, ahubwo bashyizeho imirongo migari ariko ikeneye byinshi byo gushyira mu bikorwa iriya myanzuro. Ubwo rero twavuga yuko iriya komite ishyirwaho ku bufatanye n'ubujyanama muri abo bantu bose navuga ko bafite uruhare muri iriya nama yari yabaye, ndetse kikaba n'umurongo urebyeho ku isi muri rusange. Ibihugu by'abayisilamu bigenda bitandukana mu buryo bikora ibingibi, ariko n'ibihugu bitandukanye no mu miryango itandukanye mpuzamahanga urabona ko ikintu cyo kwimakaza ubwubahane, ubworoherane, ubwuzuzanye hagati y'amadini, ku kwirinda ubutagondwa bwo kwanga abandi, ibyo ni ikintu ubona gishyizwe imbere mu isi ya none, kuko bigaragara yuko isi yabuze amahoro, kandi hari aho idini hamwe na hamwe amadini akoreshwa mu kwimakaza amacakubiri n'amakimbirane. Ubwo rero idini yari inzira nziza yo kongera kugarura ibintu mu buryo.
Yego, iyo komite irimo n'umukardinal uhagarariye Kiliziya Katolika, nimba ariko twavuga, harimo uhagarariye urugaga rw'Abayahudi ku isi ni Umunyamerika, mbese harimo abantu b'ingeri zose, harimo n'igikomangoma cya Abu Dhabi ushinzwe ndakeka umuco. Mu magambo make, kuko ni komite irimo abantu b'ingeri zose b'abahanga b'amadini n'abantu b'impirimbanyi nk'uko twabivuze, harimo uriya mudamu uharanira abategarugori muri Liberia, Lema Gbowee, wabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011. Ijwi rya Amerika, noneho kuri telefone dufite Ruhamya Ali. Ruhamya we, uraho neza? Uherereye he Ruhamya we? Amakuru ni meza, uherereye he? Subiramo. Ye, nuko bera kuri mu uri mu rusaku. Uri mu rusaku.
Bagirange sinda igande nda nda musoza cyangwa reka ntabwo bashaka.
Ye.
Rahmatullahi wa barakatuh.
Ariko rero Ruhamya we, ko tutakumva neza, uri mu rusaku cyane. Gusa nimba nakurikiye neza, urabaza niba iki, mbese nimba aya masezerano yaraheze mu mapuro gusa. Reka Sheikh Sindayigaya agusubize. Urakoze cyane, ntabwo twakumvaga neza pe. Nuko Sheikh Sindayigaya, mu magambo makeye wamusubiza iki, ko numva afite impungenge ko aya masezerano yakumye mu mapuro gusa? Ariko rero nyine wari wanabikomojeho,
aravuga ati impungenge y'amasezerano yahamye mu mapuro gusa, nta bikorwa bigaragara. Icyo avuga nibyo twari twanagisobanuye, ko urebye aya masezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri 2019, hanyuma hashyirwaho komite itangira guhura no gutegura imirongo migari, kuko ni ibintu binini cyane kandi byitezwe ko bizagera mu isi yose aho bishoboka. Rero itangira ryacyo ni ikintu gifatamo igihe, hari kurebwa za protocol kugira ngo harebwe inzira bizanyuramo. Ariko muri rusange ikindi namwibutsa ni uko nyuma yaho hahise haza icyorezo cya COVID. Ni ibintu byagomba kunyuzwa mu nama mpuzamahanga zitandukanye, ibiganiro mpuzamahanga bitandukanye, guhuza abantu b'inararibonye bafite ijambo mu bihugu bitandukanye, inzego za leta, abikorera, abanyadini, abantu b'abayobozi batandukanye. Urumva yuko rero hahise haza icyorezo cya COVID kiburizamo gahunda nyinshi. Reka twizere ko iki cyorezo Imana nidushoboza tukagihashya, tukagitsinda, ibintu bigasubira mu buryo. Mu bintu navuga byasubitswe iki nacyo abagitangije ntabwo bicaye, nabo bategereje yuko uburyo bwaboneka, reka twizere ko bizagaragara noneho mu bikorwa.
Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Sanga turaganira ku masezerano ya Imam mukuru wa Lazar ikigo cy'abasunite cy'icyitegererezo ku isi ntabwo ari ku bayisilamu gusa n'aba ndibuka ko na president Obama yagiye kuvugira ijambo rimwe ntabwo nibuka umwaka ariko yagiye kuvugira ijambo rya mbere yavuze agiye mu mahanga ni ikigo cy'icyitegererezo rero aya masezerano ya Imam mukuru wa Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayeb na n'umushumba wa Kiliziya Gatolika w'isi yose Papa Francisco bayashyizeho umukono ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri 2019 noneho mu mwaka wakurikiyeho Loni igira igitariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe Journée internationale de la fraternité humaine mu Gifaransa nibyo rero tuganiraho na Sheikh Musa Sindayigaya umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Niko se Sheikh, mu gihe bakidushakira undi muntu kuko imirongo harije itagenda neza, ubu ngubu mu magambo makeya, icyorezo cya COVID kizashira byo birumvikana. Noneho rero ubwo mwebwe mu rwego rwo mu Rwanda ese ubundi kuki tutavuga no mu Burundi mwafatanye gute muzatangira gukora amanama yaguye n'igishira
yego rwose birateganyijwe nkuko nari nabivuze hari n'inama yabaye hano yahuje abantu batandukanye bo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba abayobozi b'amadini barahuye noneho banagena ko muri buri gihugu habaye inama natwe hano mu Rwanda iyo nama yarabaye yateguwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kubera ko nagira ngo nanibutse yuko nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim ya ari mu bitabiriye mu bayobozi b'amadini bitabiriye iriya nama y'i Abu Dhabi ni isinywa ryari amasezerano nawe yari ahari y'ubuvandimwe ubwo rero ibyavuyemo birumvikana hari hatuna abayobozi b'amadini abamufti abayobozi b'idini ya Islamu ndetse n'andi madini mu gice cy'abakristo n'abandi bafite imyemerere itandukanye ubwo rero twizeye yuko icyorezo n'igicisha bugufi rwose hari byinshi bizakomeza gukorwa mu rwego rwo kongera imbaraga kuko nkuko navuze ntabwo ariko tuzaba dutangiye ahubwo kiriya cyatwongereye imbaraga kuko hari ibikorwa navuze kandi bifatika byanatangiye biyobowe biri navuga ngo biri structured bifite ubuyobozi biriho kandi bigamije iyo njyana kiya rero cyaje kije gushimangira no kugira ngo kibyutse n'ahandi wenda batari bagira ayo mahirwe yo kuba hari aho bageze noneho bongere imbaraga ubwo rero hari byinshi biteganyijwe gukorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iri yatangazo kandi ntabwo ari twe tuzakora twenyine ahubwo hari ibireba za leta za guverinoma hari ibireba imiryango y'abanyamadini n'imiryango ya societe civile hari ibireba ibigo bitandukanye bishinzwe imyemerere mbese na ingingo zireba ibi ingeri z'abantu zose urebye bose bazafatanya kugira ngo bishyirwe mu bikorwa.
Kuri telefone dufite ni mubonera Evariste. Evariste we?
Jabde?
Urahura komeye?
Yego ndaho ndakomeye.
Uherereye he?
Uherereye mu Kayanza mu Burundi.
Ye, igitekerezo cyangwa se icyiyumviro?
Ego igitekerezo cyangwa icyiyumviro ni kuri iyi ngingo mwavuze ko sinari kuri radio ahubwo nabisomye kuri Facebook. Mugabo iyo umuntu agerageje kuraba umukono bashyize kuri aya masezerano hagati y'izimpande zibiri hagati ya Katolika n'Abisilamu umuntu arabona ko ari ikintu gihambaye cyane kandi gishobora kuzanira amahoro isi namwabujya araba bita abategetsi cyangwa arabavuga butumwa ku rwego rwo hejuru umwe wese ku dini aserukira nko muri Katolika cyangwa mu bamizirima none rero twobishyigikira mbere tukanabitera intege kuko ibyo bica byerekana yuko isi yose iri ku murongo umwe mu bijyanye no kurondera amahoro azanira ubuzima kiremwa muntu ego kandi aho n'ayandi madini atarayo oya nk'ay'abaprotestanti cyane abandi batemera imana nabo nyine barabyungukiramwo baraharonkera inyungu kuko ayo madini ya Katolika na n'Abisilamu twavuga ko aribo bafite igitigiri kinini ku isi gushika ubu. Iyo bumvikanye rero biraheza biraheza bikazana umuco ku isi kandi bikazana amahoro ku isi. Ngira ni n'ibyo Imana ishaka ngira
ye nimubonera. Urakoze cyane.
Ego murakoze nanyu ku isi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika Shesi Ndayigaya akomoje ku kantu gakomeye ko amadini abiri y'Abayisilamu n'Abakatolika aribo benshi ku isi. Nibyo cyangwa si byo?
Imwe niko bimeze. Udashyize hamwe ihuriro mbese kuko buriya iyo tuvuze ubundi abakristo barimo amadini atandukanye ndetse bose yitwa amadini ashingiye kuri Kristo ayoborwa n'igitabo cya Bibiliya. Ugiye kubara rero amatorero atandukanye wasanga hagiye harimo menshi, ariko nk'idini nka rimwe gusa iyo bavuze Gatolika urebye mu by'ukuri ifite abayoboke benshi. Hanyuma Isilamu nayo ugiye kuyireba nk'idini, idini nayo iza mu mubare wa kabiri ifite abayoboke benshi nk'idini imwe. Ibyo ni byo rero. Hanyuma n'ikindi cyashingiyeho ni umubare, ariko nanone ni uko harebwa nanone urwego rusa nk'aho ruhagarariye ku rwego rw'isi cyangwa se abantu bafite umuyobozi ubahagarariye ku rwego rwo ku isi wemewe ukavuga ati niwe uhagarariye Kiliziya Gatolika ku isi. Ubwo rero icyo nacyo cyarabirebwe gisanga ijambo rya Papa ari ijambo rikomeye ku rwego rwa Kiliziya Gatolika kandi ari ku rwego rwo ku isi kandi rifite imbaraga, ni umwe mu bayobozi bafite ijambo kandi rifatika. Ubwo rero n'uriya Imam Azhar nawe mu rwego rw'Abayisilamu ni umuntu ufite ijwi ryumvikana kandi afite ijambo rikomeye. Ndatekereza rwose yuko abahisemo yuko inyandiko yasinywa n'abariya bantu mu izina ry'abandi batekereje neza. Ikindi ni mubonera Evariste uri mu Kayanza yavuzeho, ni yagarutse nyine ku butumwa agaragaza ubutumwa bw'amahoro bukubiye muri iri tangazo, ubworoherane, kubahana mu badahuje imyemerere. Avuga ati ibyo ngibyo byaba ari inyungu no ku bandi bari mu yandi madini. Nibyo ndemeranya nawe kuko iri tangazo nubwo ryasinywe n'abariya bafite yabwo bahagarariye, ariko ntabwo bavugiye gusa aho bahagarariye, ahubwo twavuga ngo ni abayisilamu n'abandi badahuje imyemerere n'abayisilamu bashingiye ku Kristo mu matorero n'amadini yabo atandukanye. Ubwo butumwa bukaba buhamagarira kubana mu mahoro, koroherana, kubahana, kureba ibyo bahuriyeho no kwirinda ko imyemerere yabo itandukanye yabashyamiranya, ahubwo buri wese akubaha mugenzi we.
N'ubundi abo twaganiriye bose wumva bashaka kubijyana ku bayisilamu gusa n'abakatolika gusa, nibyo kandi wakomeje kubishimangira cyane. Rekana nge nkunganire, aya masezerano ntabwo areba abagatolika n'abayisilamu gusa, areba ubuvandimwe ku bantu bose batuye isi, imico yose itandukanye, amadini yose, niko ayo masezerano abivuga. Nk'uko rero nyine Sheikh Sindayigaya yakomeje kubivuga, na masezerano yego yashyizweho umukono n'abantu bemewe muri rusange n'abayoboke benshi kandi bafite ijambo rikomeye ku isi hose, si mu bayisilamu gusa, si mu bakatolika gusa. Uyu imam mukuru w'ikigo Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayeb yavuze ijambo ntabwo ababwiye abayisilamu gusa, ababwiye n'abantu bose, kandi ijambo rikumvikana rikagira ingufu. Na Papa Francisco nawe niko bimeze. Mu magambo make rero, na masezerano areba isi yose, ubuvandimwe bw'abatuye isi yose. Sheikh, sibyo?
Yego rwose nibyo, ntacyo nakongera nk'uko mubisobanukiwe, birumvikana.
Ndagushimiye cyane. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro. Hagati aho ngaho Sheikh, hari akantu gakubiye muri aya masezerano kajyana n'ibintu bya politiki, ubutabera, ariko cyane cyane nanone kudasaranganya uko bikwiye umutungo isi ifite, les ressources naturelles. Bati ibi bintu bikomeza gutera amakimbirane, bikomeza gutera nabyo bikomeza gutera intambara mu bantu batuye isi. None iki kintu cyo gusaranganya muzagenda mukigisha gute?
Yego ntago byoroshye muri izi ngingo zikubiye muri bisezerano muri aya masezerano cyangwa muri imyanzuro cyangwa muri bitangazo ntago zose ziba zoroshye mu ishyirwa mu bikorwa ryazo mu buryo bumwe hariho bimwe bisanzwe hari ibindi bisaba andi masezerano yandi yihariye yishyirwa mu bikorwa hari ibindi bisabwa kubanza kwemerwa kuko nk'iki ngiki muvuze kiri mu ngingo zisoza aho bahamagariye ubwo ndavuga umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis ndetse na Sheikh Ahmad Tayyib Imam wa Azhar bahamagariye abayobozi bo ku isi batandukanye gukorera hamwe mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kubworoherane kubana mu mahoro ndetse bagaragaza yuko babasaba guhagarika intambara hirya no hino zine n'amaraso y'abantu b'inzirakarengane hanyuma babasaba ko hagomba guhagarikwa ikintu cy'amakimbirane ndetse no kwimakaza indangagaciro z'amahoro ubutabera ubumuntu ariko ikivuze noneho gusaranganya ubukungu cyane cyane imitungo kamere iri mu isi mu bice bitandukanye iki ngiki impamvu bakigarutseho nagira ngo nibutse bakoze iki kiganiro yuko urebye mu mpamvu zitera amakimbirane hirya no hino ku isi harimo isaranganywa ritari mu buryo ry'imitungo aho usanga nk'igihugu gifite imitungo ya za peteroli amabuye y'agaciro ariko ugasanga abaturage b'icyo gihugu bari munsi y'umurongo w'ubukene rwose mu buryo bukomeye cyane mu gihe igihugu gicukura amamiliyoni n'amamiliyoni y'ingunguru za peteroli ku isi buri munsi noneho ugasanga ubukungu bwihariwe rimwe na rimwe n'abayobozi igihugu cyangwa abantu runaka ugasanga nibo bihariye ibyiza by'igihugu ibyo rero bituma habaho abantu bitwa abarakare noneho bigatuma bavuga bati n'ubundi nibature tugabane nibanga bimeneke ugibona nk'ahantu none si ubona abantu bajya gutwika ahantu hari imigezi ya za peteroli utekereza yuko umuntu peteroli yazaniye umuhanda umuntu peteroli yazaniye amashanyarazi ikazamura imibereho ye koko agahindura igice cy'ubuzima cye akava mu cyiciro akajya agatera intambwe y'imibereho abana bakiga neza bakabona amashuri akabona ibikorwa remezo amavuriro ntagashobora kujya gutwika imigezi ya peteroli kubera ko na wawe iyo peteroli imufitiye akamaro ubwo rero icyo iri tangazo rihamagarira abategetsi batandukanye ku isi ahari ibyo bibazo nuko icyo kintu cyarebwaho ibyo rero nuko ari uruhare rw'abantu batandukanye bafite ubushobozi bwo kuba bahindura ibyo ngibyo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Ismail Santos Santos we
Hello
uraho neza
Hello
ntabwo tukumva neza Santos
Hello
ntabwo tukumva utubabarire ntabwo tukumva rwose Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dore tugeze hafi y'umunota wa nyuma Sheikh Sindayigaya noneho ducira umwanzuro kuri ubu butumwa bw'aya masezerano yo kwimakaza ubwumvikane bw'amadini n'imico ubuvandimwe bw'abatuye isi yose
yego icya mbere nagira ngo nibutse abantu nuko kuba uyu munsi ku itariki ya kane z'ukwa kabiri warashyizwe wariswe umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe bw'abantu bose muri rusange ubwo nakita ko ari kimwe mu musaruro wa rya tangazo wa ya masezerano ko bitangiye kugenda byumvikana ku rwego rwo ku isi akaba ariyo mpamvu bishyizwe mu munsi mpuzamahanga wemewe n'umuryango w'abibumbye iyo ni intambwe ya mbere hanyuma ubwo kugira ngo cyemerwe birumvikana ya komite hari icyo yakoze kandi n'izo nzego zose zishyigikiye iki kintu ikizi nagira ngo mvuge nuko mu by'ukuri amadini bigaragara yuko amadini agenda akoreshwa mu nyungu z'abantu akajya rimwe na rimwe akoreshwa nabi reka byite gukoreshwa nabi kuko ntago biri mu nyigisho nyazo z'umwimerere z'amadini kuryanisha abantu guteza amakimbirane n'ubushyamirane ariko amadini aba yakoreshejwe nabi mu nyungu z'abo bantu ubwo rero turasaba yuko abayoboke b'amadini bagomba kuba maso bagashishoza bakayungurura ntibajyana n'ubuhumyi mu bitekerezo bibatezamo inzangano ikindi ni uko kuba dufite imyemerere itandukanye nibyo tugomba kubiganiraho neza mu buryo bw'ubwubahane, ariko tukubaha ibyo duhuriyeho. Kubana mu mahoro ni inyungu ya twese, ubworoherane ni inyungu ya twese, ubwuzuzanye ni inyungu ya twese, noneho ubuvandimwe nk'abantu twese tukabuharanira, tukubaka isi yuje amahoro, yuje umutekano, yuje ubworoherane n'imibanire myiza, maze tukayubaka tukayitunganya. Hanyuma noneho nuhamagarira idini n'uyigisha abandi, akabona ikibuga cyo kubikoreramo kugira ngo ahamagarire abandi uwo murongo, yemera ko ari umurongo mwiza, kuko iyo hari umutekano muke hari amakimbirane n'ubundi n'iyo dini ntiyabona uko ayihamagarira abandi.
Sheikh Musa Sindayigaya, umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze cyane, kandi ndashimira by'umwihariko nange abakunzi ba Voice of America muri iki kiganiro. Ndashimira by'umwihariko abayobozi b'amadini ku rwego rwo ku isi bari abadusinyiye ari amasezerano. Ndanashimira n'abayobozi b'amadini hano mu Rwanda ko dufatanya neza, dukomeza kubaha, kubaka ubumwe n'umubano mwiza mu bayobozi b'amadini mu Rwanda.
Yego. Hanyuma rero abayobozi ba Kiliziya Gatolika bagize izindi gahunda. Kardinali Kambanda aracyari mu nama, naho umuvugizi ari mu ruzinduko mu mahanga.